Machitidwe athu mwi mutu 7. Ndipo mkulu wa asembe anati, zitero izi kodi? Ndipo Sitefano anati, amuna inu, abale, ndatate, taverani. Mulungu wa ulemerero anaonekera kwa kholo lanu Abrahamu, pokhala iye mu Mesopotamia, asanayambe kukhala mu Harani, nati kwa iye, tuluka ku dziko lako ndi kwa abale ako, ndipo tiye ku dziko limene ndidzakusonyeza iwe. Pamenepo anatuluka mdziko la Kaldeya namanga ku Harani. Ndipo kuchokera kumeneko atamwalira atate wake, Mulungu anamsuntha alowe mdziko lino, mmene mukhala mutsopano. Ndipo sanampatse cholowa chake mmenemo, ngakhale poponda pophazi lake iyayi. Ndipo analonjezera iye kuti adzampatsa ili, likhale lake ndi la mbewu yake yomtsatira, angakhala analibe mwana pamenepo. Koma Mulungu analankhula chotero kuti mbewu yake idzakhala alendo mdziko la eni, ndipo adzawachititsa ukapolo, na adzawachitira choyipa zaka 400. Ndipo mtundu umene udzawayesa akapolo, ndidzawuweruza ine, anatero Mulungu. Ndipo zitapita izi, adzatuluka, na adzanditumikira ine malo muno. Ndipo anampatsa iye chipangano chandulidwe. Ndipo kotero Abrahamu anabala Isaki, nandula tsiku lachisanu ndi chitatu. Ndi Isaki anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala makolo akulu aja 12. Ndipo makolo akuluwa podukidwa naye Yosefe anangulitsa muke naye ku Ijipito, ndipo Mulungu anali naye, namlanditsa iye mzitsautso zake zonse, nampatsa chisomo ndi zeru pamaso pa Farao mfumu ya ku Ijipito. Ndipo anamuyika iye kasembe wa pa Ijipito ndi pa nyumba yake yonse. Koma inatsa njala pa Ijipito ndi Kanani yense ndi chisautso chachikulu, ndipo sanapeze chakudya makolo athu. Koma pakumva Yakobo kuti muli tiliku mu Ijipito, anatuma makolo athu ulendo oyamba. Ndipo pa ulendo wachiwiri Yosefe anazindikirika ndi abale ake. Ndipo fuko la Yosefe linaonekera kwa Farao. Ndipo Yosefe anatumisa nayitana Yakobo atate wake ndi abanja lake lonse, ndiwo anthu 72. Ndipo Yakobo anatsikira ku Ijipito, ndipo anamwalira iye ndi makolo athu. Ndipo anawanyamula kupita nawo ku Sekemu, nawayika mmanda amene Abrahamu adagula ndi mtengo wake wa ndalama kwa ana a Hamori mu Sekemu. Koma mmene inaandikira nthawi ya lonjezo limene Mulungu adalonjezana ndi Abrahamu, anthuwo anakhala nachuluka mu Ijipito kufikira inauka fumu ina pa Ijipito imene sina mdziwe Yosefe. Imeneyo inachenjelera fuko lathu, ni wachitira choyipa makolo athu, ni watayitsa tiana tawo kuti tingakhale ndi moyo. Nyengo yomweyo anabadwa Mose, ndiye wokoma ndithu pamaso pa Mulungu. Ndipo analela miyezi itatu mnyumba ya atate wake. Ndipo pakutayika iye anantola mwana wankazi wa Farao, namlela akhale mwana wake. Ndipo Mose anaphunzira zeru zonse za Ijipito, nali wamphamvu mmawu ake ndi ntchito zake. Koma pamene zaka zake zinafikira ngati 40, kunalowa mu mtima mwake kuzonda abale ake ana a Israeli. Ndipo pakuona wina woti ali kumchitira choyipa, iye adantchinjiriza nambwezera chilango womzuzayo nakantha mu Ijipito. Ndipo anayesa kuti abale ake akazindikira kuti Mulungu ali kuwapatsa chipulumutso madzanja lake, koma sanazindikire. Ndipo mmawa mwake anaonekera ali kulimbana ndewu. Ndipo anati awateteze, ayanjanenso nati, amuna inu muli abale, muchitirana choyipa bwanji? Koma iye wakunchitira nzake choyipa anankankha nati, wakuika iwe ndani, mkulu ndi wotiweruzira? Kodi ufuna kundipha ine monga mujaunapha mu Ijipito dzulo? Ndipo Mose anathawa pa mawu awa nakhala mlendo mdziko la Midiani. Kumeneko anabala ana amuna awiri. Ndipo zitapita zaka 40, anamuonekera mngelo mchipululu cha Sinai mlawi la moto wa nchitsamba. Koma Mose pakuona anazizwa pachoonekacho. Ndipo pakuyandikira iye kukaona kunadza mawu a Ambuye akuti, ine ndine Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu ndi wa Isaki ndi wa Yakobo. Ndipo Mose anantunthumira osalimbika mtima kupenyetsako. Ndipo Ambuye anati kwa iye, masula sapato kumapazi ako. pakuti pamalo amene upondapo mpopatulika. Kuona, ndaona choyipidwa nacho anthu anga ali mu Ijipito. Ndipo ndamva kubula kwawo, ndipo ndatsika kuwalanditsa. Ndipo tsopano tiye kuno, ndikutume ku Ijipito. Mose uyu, amene anankana ndikuti, wakuika iwe ndani, mkulu ndi woweruza. Ameneyo Mulungu, anantuma akhale mkulu ndi mombolo, ndi dzanja la ngelo, womuonekera pa chitsamba. Ameneyo anawatsogolera, natuluka nawo, atachita zozizwa ndi zizindikiro mu Ijipito, ndi mu nyanja yofira, ndi mchipululu, zaka makumi anayi. Uyu ndi Mose uja adati kwa ana Israeli, Mulungu adzakuukitsirani mneneri, wa mabale anu monga ine. Uyu ndi amene anali mu mpingo mchipululu pamodzi ndi ngelo wakulankhula naye mphiri la Sinai ndi makolo athu. Amene anandila maneno a moyo akutipatsa ife. Amene makolo athu sanafune kumvera iye, koma anankankha achoke nabwerera mbuyo mu mtima mwawo ku Ijipito. Nati ndi Aloni, tipangireni milungu yotitsogolera ife, pakuti Mose uja amene anatitulutsa mu Ijipito sitidziwa chomwe changwera. Ndipo anapanga mwana wang'ombe masiku omwewo, nabwera nayo sembe kwa fanolo, nasekelera ndi ntchito za manja awo. Koma Mulungu anatembenuka, nawapereka iwo atumikire gulu lakumwamba, monga kwalembedwa mbuku la aneneri. Kodi mwapereka kwa ine nyama zophedwa ndi sembe zaka makumi anayi mchipululu mnyumba ya Israeli inu? Ndipo munatenga chihema cha Moreki ndi nyenyezi ya Mulungu Lefani. Zithunzizo mudazipanga kuzilambira, ndipo ndidzakutengani ku Mkananu mtsogolo mwake mwa Babiloni. Chihema cha umboni chinali ndi makolo athu mchipululu, monga adalamula iye wakulankhula ndi Mose, achipange ichi monga mwachithunzicho adachiona. Chimenenso makolo athu akudza mbuyo analowa nacho ndi Yoswa polandira iwo zawo za mitundu, amene Mulungu anawayingitsa pamaso pa makolo athu kufikira masiku a Davide, amene anapeza chisomo pamaso pa Mulungu napempha kuti apeze mokhalamo Mulungu wa Yakobo. Koma Solomoni anamangira nyumba, koma ndi wamamba mambayo sakhala nyumba zomangidwa ndi manja. Monga neneli anena, thambo la kumwamba ndilo mpando wa chifumu wanga, ndi dziko lapasi chopondapo mapazi anga. Mudzandimangira nyumba yotani ati Ambuye, kapena malo a mpumulo wanga ndi otani? Silinapange dzanja langa zinthu izi zonse kodi? O umakosi ndi wosadulidwa mtima ndi makutu inu, mukaniza nzimu woyera nthawi zonse, monga anachita makolo anu momwemo inu. Ndiye ani waneneri makolo anu sana mzuze, ndipo anawapha iwo amene anaonetseratu zakudza kwake kwa olungamayo. Wa iye amene mwakhala tsopano akumpereka nda akumupha, inu amene munalandira chilamulo monga chidayikidwa nda angelo, ndipo simunachisunge. Koma pakubva izi analaswa mtima nankukutira mano. Koma iye pokhala wodzala ndi mzimu woyera anapenyesetsa kumwamba, naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu ali kuyimirira pa dzanja la manja la Mulungu. Nati, taonani, ndipenya mumwamba motseguka, ndi mwana wa munthu ali kuyimirira pa dzanja la manja la Mulungu. Koma anafuula ndi mawu akulu, natseka mmakutu mawo, nangumukira iye ndi mtima umodzi. Ndipo anantaya kunja kwa nzinda, namponya miyala, ndipo mbonizo zinayika zovala zawo pa mapazi a nyamata dzina lake Saulo. Ndipo anamponya miyala Stefano, ali kuitana Ambuye ndi kunena, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo mmene anagwada pansi, anafuula ndi mawu akulu, Ambuye, musawayikire iwo chimoyire. Ndipo mmene adanena ichi, anagona tulo.